VOA Vergi Mugo, Broma Keta do Kabola, sir. Ne Broma Keta do Kumala Message do Dileno on my telephone when I was Sanko Namatana Kartuta, Kokata, a identifié Kokura Tukuni Kartini now name Kubinanga Pishu today. Never for Jabana Yamu Yana, Oka Pishu couldn't tue. What telephone couldn't tue? Fɛn mɛ taa telefɔni sira fɛ sisan u ka fɛɛrɛ u ka bɛɛ to ye u ka bɛɛ to ye u ka kariti ko ni mɔgɔ u ka kariti ni remplacer parce que u ko k'a bɛna karirante de remplacer u k'a to polisi la ye ni mɔgɔ min ka karirante kɔrɔ dati banna n'i taara polisi la i bɛ wari sara dɔrɔn i bɛ taa ni kunkolo foto dɔrɔn u bɛ a don mansin na ka e ka nin kariti di